Taurus music.
Yo, yo, mina penda dile wumpinganga kama hit song. Dile wumpinganga kama hit song. Mina penda dile wumpinganga kama hit song.
Nina maboy wa kila kabila wakamba wajaka. Maboy mi ujenga na wengine mabrada. Wengine sugar daddy ujifanya mafada. Na wako na test yangu na wengine nolada. Usinishike bila do, mini bibi ya wenyewe. Batka uko na do, baby buni kona nyege. Kajoka America ni kupeleke heaven. Come baby come dani tupunguze njeve. Mchuzi mix mi waga sosi. Misi pendi fea na penda vako za kidosi. Chunga chali yako sunajua mini mnoti. Si mina penda chume metengenezwa na doshi. Yo, yo, mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wei piga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Yo, mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Bibi ya mabwana zao, mina fanya wanambao. Na wakulanga matao, squeezy hawalali kwao. Na wakoroganga kama wafosi wanganga. Ikipigwa sana na piganga nduru sana. Nzuri sana, kiuliza habari. Mambo moto sana, sina kwa gani hatari. Usika maraka, sunajua ni safari. Si lazima kwa kitanda, tuneza fanya kwa gari. Ilale ndani, kava koza stenje. Suni kunje kunje kama design ya walenje. Usikule na pupa hata kauko kinenge. Chunga paparazzi wanatembeanga na menje. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wei piga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song.
Bibi ya mabwana zao, mina fanya wanambao. Na wakulanga matao, sisi hawalali kwao. Sisi hawalali kwao.
Yo, yo, mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wei piga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song.